I was in the building.
Sam's true music, the toy.
I was in the building. Dirty pig, dirty. Only the strong will survive.
Yeah. One for Mecca.
Kutwangole monati na diam kalole lokangu for fina. Lole lokangu for fina. Nafwa watu la fulunga na kuda singa kwa mokpena. Kuda singa kwa mokpena. From a commander shakwele ntepe. From a commander shilevwa paya kwele ndeke. Nemo kapanga mistake. Kukembula kapundu tabishani nevi weti. Lobe winjangusha. Winjangusha.
I'm still dropping bars, ukufa winaka icho chikwela, kaisanga paka ndege. Yesoka uyu etati paka ndege. Skao, tapopo no konkopa. Oko surire ninebo no konkopa. Kwa nakavungwa katovensaka. Kuwa chiuji pavantu tatuvensaka. Denka kukumanya ukafilo kumeka. Kakushema wanu ukafula mina kumeka. Kwa
mwole mwena tinadia mka lole loka ngufo fina. Lole loka ngufo fina. Kwa mwotu la fulunga na kuja shinga kwa mbopena. From a commander, Shakwele Ntepe. From a commander, Shilevwa Paya Kwele Ndeke. Nemo kapanga mistake. Kukembula kapundu tabishani nevi weti. Lobe winjangusha. 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 Nalifina winjangusha. Winjangusha. Nalifina winjangusha. Nalifina winjangusha shepepuka. Elo wimbono kuwa mazifu ndasemuka. Osomo na kapundwa la kembuka. Hila njangusha shina ni bossi shipambuka. Chola na pape chafi na shiketula. Evidence tola mume sobe kule pula. Ninevewe tebesha mule pona. Wipushi kwa wanobe ukunu malalopola. Ok ipo mpengole muna nariangu katawe. Muna pomanu ya kwete chinangu. Waka mumano konki ya kashila limunda pasuka. Wanobe bikala sese mashiwita wazuka.
Shenga waka kone nkesha. Ngola mbono kwa mpuga mbuku mbone mpeta. Natina ya mkwa.